Office ya RDC wa district ya Jinja heyisa abatu wale byenjigiriza mukakira town council omwezi guno banyonyoleko ku nkola gye bayitamu okukyusa kyusa abakulembeze b'amasomero mu kaseera akatono ekikosa ensoma y'abayizi. Ekyama kino kibikuddwa mubaka bwa government ya Jinja Haji Kateregga Musaze ategeezezza nti ebyenjigiriza mu district ya Jinja birina okuterezebwa olw'okutumbula ensoma y'abaana. Musaze akubiriza abasomesa sigala nga bakakala by'emirimu gyabwe mu ngeri ey'ekikugu beewala ebikola ebibaweebula omulina okusobya ku bayizi nga waliwo omusomesa anoonyerezebwako lwa kutunuza muyizi mu mbuga y'omubisitaani.